Kanongeza hamwe ngono kitandani na upinga usingizu na univuta mkono.
Ni kasi nendelea leo usiku Saturday, bada kujirusha sana jana usiku Friday.
Kila ni kwa za club ndo na shindwa kusinzia, na muda unavikwenda kitanda na kikimbia.
So, uko nyumbani?
No, njoki nondoni, nipo napata msosi matejo na vize Rickson.
Hapo pa 5 zeni bebe, take away na kupitia juu kwa juu menipate fe.
Yeah, ndana club hindo mida, machizo mependeza na madem kama kawaida.
Marcelo na tukahara,
mabinto na mwaga kiss.
Kuna bwege na nibipile kishinza na nimis.
Achana nae, tutafte pozi tukae, tu enjoy kama vipi tutampigia badaye.
Tuka chill na washikaji, kisha tumuite waiter kabla jaleta vinywaji, tuhesabu maseneta.
Kani kuna kilo kadha?
Ah, ziku mfoni ni kunywa na kujilusha mbaka 6 in the morning.
Ami, 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 nea. Efe na makacha tumevamia. Ami, 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 nea. Makacha tumevamia, ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia, ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia.
Ni mwana FA,
no sio peke yuko na ngwe.
True players,
istizundo natokea.
Aminia,
nikezekana fagilia lakini sio sababu ya kununulia beer.
Wasanii waogopi counter, japo wine so cheaper. Na bill inapokuja watu wanagombea kulipa.
Mabinti nusu club kawaida tuzunguka. Umemobi na nadhani unakumbuka.
Chua, hawaeleweko na chongea muda wote tu anacheka. Na si shangai tena kwani kwangu imezoeleka.
Ina bosio tu mnashobokea, take care mtaumila. Kwa watu aminia,
napata wakati mgumu demu wa mtu akiniwakia.
Kwani napunguza la wenye mali kuchukia.
Haina pressure, kama namuona shore anamasisha na muimbisha tu.
Na kishoboka amekwisha.
Ndio maana si shangai kwa demu anakuja club na msela mwingine.
Anakunywa bia za mwingine.
Na anaondoka na mwingine. Ni kawaida everyday, ni ngwea na binamu wa ukipenda efe.
Ami, 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 nea. Efe na makacha tumevamia. Ami, 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 nea. Makacha tumevamia, ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia, ami 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 nea. Efe na makacha tumevamia.
Inspector Harun, Inspector Harun,
where?
Binamu where? Upon time,
binamu upon time.
Aminia, Aminia,
twende,
where?
Twende,
pigi makofi sasa. Tena, okay, kisha wote nwa mikono juu. Masela wote kwa my sister dude. TMK East Coast mbaka East Zoo. Twende
East Coast TMK mbaka East Zoo. 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 Amanaya.